longer record from the shine. I only work when you line. I could not know my chamber spot from the shine. I only peak when you line. I could not know my bongo record from the shine. I only work when you line. I could not know my it is out from the shine.
Green, green, kila sana po yasi. Sina vengia kwa fujo mbaka na pata wazi. Green, green, na zina toka kila sem. Nyingine za machizi na nyingine za mani.
Green, green, na zinatoka kila sehemu. Nyingine za machizi na nyingine za madhe.